Mwane di namba o. Mwane di namba o.
MC Atukulazi Onkwonyisiote na ndị na-agbasara anyị ozi n'ụlọ. His Royal Highness. Chief Iwobi. Enemua. Esan. Sandeze ka ina gozi no kitano. Chief FT Ebu Bendo. Igwe One. Aguleze Chukwu. Chief M.A. Eze. Igwe Ofubo. Chief I.O. Ofubike. Ezora One. Numuchu. Chief Ezego. Ubara Nkizizi Namasiri Alko Nkwacha Idewa Nenugugu Ezi Mwankwacha Nidu Sanu Idewa Nidu Onye Jamatu fele
Ojo do lobodo Iwiwe
Chief Eho Kibo Fiali Iche Uba O
Ojo do lobodo Iwiwe
Ukumba wa Ojo do
Ojo do lobodo
ojo dajisijo Yeah.